Mukawefe wa kukwatiza kaba sibi, mumwezi guno mtukufu kwa Ramadhan, banka ya Housing Finance edukiride somero lya Maganjo, Primary School mu munisipali ya Nansa na netanka za mazi, okubaya ambako mchisibo chino. Bino bikwasiddwa kulide somero lino afu wa bogerengo na asimi nyaba Housing Finance ule nteka tekeno. Era nategeza anti somero wa muna basila mchitundu chino bona, bakuganyula mbu ya mbibuno. Ye Ronald wagumo kuva mu Housing Finance agami ntino basala okudukiride abantu bwe bati, ngababa we byetaaga ebisookerwa ko mu bulamu bwabwe obwa bulijjo.
Oba tugezaako tufaako okubuildinga kapasite y'omuntu, ky'ova olaba essomero lino bwe twajja batutuukirira aba Uganda Muslim Supreme Council nga batubuulira waliwo ekizibu ky'amazzi, ne tugamba ffe ng'aba Housing Finance tujja kujja tuyambe essomero tubaleetere tanka oba nti at least tusolovize ko party, tumanyi nti tetusolovize kyonna na ye tusolovize ko party kukizibu ky'amazzi. Ate nga banka tweyama tujja kubeera nga tukola ekintu ekyo okola nti tusevinze community yaffe, olw'ensonga nti gwe mulamwa gwaffe tulina okufaako ku bantu.